Undisputed from the cocosport.com.ng.
Kimamba on the beat.
Mapenzi ya moyoni mwangu joto baridi yanapeta kwenye hali kali, ndo maana acha mtore nikupe nyama, nikupe nyama. Nakuni umizaga wala mie tizimi, wanipende nidekeze maidi, ndo maana chiti kidogo nikupe lana, nikupe lana. Oh my, oh na ukinikosa na feel shy.
Undisputed from the cocosport.com.ng.